Kama ndeke wangani, samaki wa majini, nami Mungu kanipa pa kukaa kando yako. Nina furaha na amani, mapenzi ya dhati nayonipa sijawaiona. Endani juu kifo cha mende chali, party to party, Monday to Monday. Endani juu party to party, Monday to Monday. Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love. Oh baby,
Vicky Bande.
Helewa wewe wangu wa moyoni, ulivyojaza nipo moyoni, hakika mwingine sio. Wewe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana, oh Maulana. Wewe zawadi, wewe wa thamani, kanipa Maulana. And I need you, body to body, Monday to Monday. I'ma do you like it's your birthday.
I've been around the world but never seen such kind of love, such kind of love, such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love.
Baby.